Yeah, yeah, that way. Mukobwa nyiraburunga, nyiraburunga, wikoze munga.